Yani siwaoni tangu mjitoe.
Tangu.
Na mna maswali?
Yeah. Mama, mbese mbindi nzi humisa.
Nipe, nipe, nipe.
Mama, nipe. Mbese mbindi nzi humisa.
Nipe,
Barora dae, nambe na matevo, kweshone ya kaza ipsos, zivagari, fani maganda, na mavunu na fakulipa, kule niko nisema na pipa, kari vifa vanara kukwiva, mlijitoa na sini uchungu, skuzi sio nile undugu, vila tuge nyunzi vika dae, labda badai kibidi, niva gwenu ye marondo, siweke maji kwa sufuria, na niva ni kuwaya zingombe, vaniso ni dhamarua, nikate mafunzo, mle nifunza, sijui ni aze muji funga, na jituma na sikuwa duka, ni harakati za kutafuta, zile simple tabasamu, zia vizukurundo waga tamu, nina shukuru niliona babu. Majunia wangu ni itilafu Misho ni baridi kaba rafu Wambatana na wale wafu Bariba nangi nzi muraru At least na juwa siku langi nyaru Kurindo ranyi bado mko juwa otherwise mimi sick yo
Kura ndodhi ndo pedi Alitoka tara kwa site Bado niko kila siku kuyongeze ya higher height Bado na fight kila fight Ina support human rights Bado na time zile ma time Kona za mtani stanza smile Walk a mile in my shoes Any day uneza choose In every way staki kuchoose Do all the same si fight kuluse Usi abuse future talents Opportunities we refuse Kani traditions na diffuse urban legends jeshiku vitu kuu watu wa screw wakia mungu ni vitu true usidepend on sana masomo kwa sauti talanta waganitizi
cheer
talanta waganitizi usidepend on sana masomo kwa sauti talanta waganitizi
mama mbese mbindi nzi humisa
nipe nipe
mama nipe mbese mbindi nzi humisa
nipe nipe
miendo
pandejo
pandejo
Doni pandejo,
dio,
doni pandejo.
Mirembe guku, subira uveburai Ndama na kurini madiku, ndoreka na kurengo dai Zurizi nigiri mwana, rimena rieli ridingu Vastenge na bakoza na batende vazigilani Ranga vita kenyani, wama na virongo wa Kusinze ngoko, kariniba ni namaku sambe Kurindora mugizi kube, gugiru kanime na matebo Karunu kidao kivonga kele, namuritu guloreka na dai Idisi ya bangele Vira ni kubaki dui Vambori kurimarua Gama rabana beskuru Kibara kigeruka Nagaroreka na kubeni tabu Vanga brenda bonechi Kariwa bole bahula dae Kutidiku genda raba ni tabu Karikurete kiri ni tabu Bakana bakera Na bakiri wana badi
Mama mbese mbindi nzi humisa
Nipe nipe
Mama mbese mbindi nzi humisa
Nipe nipe
Nipe
Nipe nipe nipe nipe nipe nipe nipe nipe nipe
Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Mama mbe
Mama mbe
Kamkulima najivunia
Mama mbe
Kamkulima najivunia Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Mama mbe Kamshamba najiaminia
Mama mbe
Simkulima najiaminia Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Nipe mbegu nikapande mavuno sote tubambe Mama mbe
Zeku
Mama nipe
Zeku
Mama nipe 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 mimi nikaipande This is it studios najuani Hizi ndo zile masiku Zile masiku